njewe inamara kugira nugusanga iyakuremye irabishoboye byose byose ndakiyinanira
tabazimana bizaguha
inyuma mazurebe bitangaza imana yagiye ikorera abagaragu bayo maze wibuke wa munsi Daniyeli yari mu rwobo rw'intare nzi neza yuko iyamukijije ntubihari kandi iza turengera
Imana iza guhana ibiri bikurusha birakuva nuyiyambaza iza guhana biyabivuze ira Bye.